ne parfum
mi dubi sappo tati fa hande mi de muyna hollorta mawnu gidrab dan watti fu ana jala kam inde yende kam fa tambi nga fa hande mi lunk accude dum fe fi gam di galle fa wala sedan watti goto mi yeto inde dan goddo odo fi kan sabe mudum tu likkol so mi yeto gidrab dum le classe fu ana jala kan samoji dum sabi so acci muyna hollorta mawnu
mohammed lamine haydara ja e baraji ci fikido en be do suka be jogi be hakuna dubi sappo didi dubi sappo tati na muyta non sande juude mabbe goto hulti wiide ngutti hinnade dum sabi jukngoje kanye jaljali di yimbe wottay makko ida boko fa hande ronki ngottude ono sarabe mohammed e jaaje sarabe hewbe hulti wiide jukngoje kinnoto yalla suka mabbe na ngotta mutude pedeli mabbe
ma fala energie
giddi ma fini on muyna hondur makko mawdum samoji babbi ko ana fiyamo non ma habba hondurno habbe muynden ko watti hondur makko muti jaati men nabbi mo de internat to cukale wonton le ikku le koldu jamar ko heemudum ana jalamon sabe muyngo dendir makko min kemi fed dabiri fu nala sugadan ana acca dum fa handen on muyna hondur makko to menenga kay giddine sugadan acci muynde dendi on watta hondur makko mawnunu e honko makko muyna dum samoji mi fiyamo fa wartaade mi wattan cioni kadda de hondur makko mi fimo fami tampi nga fa handen on jokkina muynde hondur makko mawnunu
bamuga halsi sabamuga
jukngoje kanye jaljali di tamayu dabare yalla suka ngotta mutude pedeli gudu hono ngotude oro tagu ko tiagal dubi tati duke en cellal uliti hanafi jukngoje huncena hore sabi bawti dinde golle o e mabbe do dawrude no suka o tawrutage fay kulul den waaw yegitude sede sede mutugol pedeli de no holtiri bafin tarware do wotoro suka be lulir be pediatre
parce que ça va
nuna nato sabe suka heba yawore watti fuso fuddige mawnde ni gitrabe mudum ana wa sabbinde jati honduru jumunum bona yogat ana nato sabe jati deedi me mawna so anwar fa nato hayebe yogadu ana hewtene nyabilaaji deedi enanal mudum
même des parasitoses
kanon kanko pediatre o cultivede suni jomum boy golle o uteji mudum edan tidude kedena fa hande kanko bafin traware ngado noddango fewde sarabe bangal jola mudum
il ne faut pas
non wana hono ko fejirte watti fuso suka jabbigen dubi nay so ana muyna honduru mudum fa handen ana hana fiyede ma sarabe tinno fiyede dabiriji yalla jum an accano giddil suka ko mudum watti fuso jomum ana hasngin e nyamdu be hokkado nyama ma so ana haja ko yarta be hokkado non nato sabe jum accano giddil suka ko mudum taw mom mudum
donc embe hulti wiide soni suka o ngottali tag mudum mutugol pedeli e wattu mudum yama o jigito dun fay so latige baliki